eteksini lothando. Ngicela nihlale nisondelane nithandane sofaka nanga umfana nomncanyana uhamba nogogo wakhe baphelele endleleni emfulo kwashabalala. Yathi insizwe ingcokola, sondela dadethu sithandane mhlawumbe sogcina sishadane. Useshilo umashela. Yashalaza intombi yaqhubeka insizwe yashela. Yathi noma zikhona isikingo othandweni kodwa ngifuna masiphuma lana wena ubusungu wakoshenga. Yamamatheke intokazi sondela. Yathi mahla amagama ashelela kamnandi emphinjeni mangwaninambitha. Kunjalo phela sesathatha amagama kunothando. Into ebuhlungu othando lwanamuhla bhuti ukuthi sesagcina samukela ukuthi ukuze liqine kumele lube nezinkinga. Asisakwazi nje ukuthandana ngaphandle kwezinkinga. Indaba yonakala kudala kuthiwa intombi ishelwa ngamanga kodwa silindele uthando lweqiniso esisekelweni samanga. Wafakaza umnyusisi ebackseat. Wathi isiZulu sithi ubuhlungu besicathula ubuzwakala onyaweni kanjalo-ke nobuhlungu bothando obuzwakala enhliziyweni. Wathi alisekho uthando lweqiniso. Izinkanuko ezidalweni sizahlala enyameni. Asisathanda umuntu ngesiqu sakhe sithanda lokho akanakho ephaketheni. Kungashabalala kakuphethe esandleni nothando lwanyamalala enhliziyweni. Yathi intokazi sekunokufisa-ke nothando lwabelungu sifike sithandane sizule umhlaba silale ezintabeni ehlathini ematendini sithandane kamnandi kuyolamula umhla uphela silale emahhotela agugila ndiza amaphela sindize siye eDubai sigibele umkhumbi siye eMozambique kuphela imali sihike siye eZimbabwe sibe nama-road trip kufa imoto sale mgwaqweni kumamotela ranezingubo ezinukayo sibhuke udolwandle olusabekayo sibe sobabili phakathi kwamabili silale ekaravele ehlathini sihlale phezulu entabeni sixoxe ngobuhle belanga silale eceleni kumgwaqo ebhonethini emotweni sibheke phezulu sibuke izinkanyezi nenyanga sizizumeke sivuso okuhlaba kwemisebe yelanga siqabulane phansi kokukhanya kwezinkanyezi nonyezi akhuze ugogo athi hey ribi athi mntanami lolu thando luhleka ngake lugcine emafilimini olwamanga mhlawumbe wazi nala madodeni ongamadodana ethu esiwazalayo anamanga enjalo njani nesandla ashaya esifazaneni eyi kanti-ke nani zingane zami nisizukulwane samambawu niyanatha niyaqebheza nisazwani nongibatha niyakhuluma nikwazi nokuthula yingakho niyoguga ningenamiza abazukulweni banivakashela emafletini ngoba nisakwazi ukubekezela eyi ukuba nami kwangihlula ukubekezela ngesikhathi umkhize ebhungilwa ngishiye nezingane ekhaya yena libele onondindwa emkhukhwini ngabe namhlanje abazukulu bami abanalo ikhaya ngoba bonke bazalelwe ngaphandle komshado benjalo nonina bayahlukana noyise bebancane lolu thando okukhuluma ngalo luhleka ngake solugcina ukulubona kude koma ubona kude wasukuma umnyusi sihlale nenxapha athi after robot drive engathi ngigibele itekisi eliwrong uzoxola ugogo angikwazi ukubekezelela amanyala ngoba nakhu sekuthiwa sekunengane nathi sinesidingo namaphupha amahle ngothando yingakho sinokuqamba nezingane zethu amagama ngomuzwa ngaleso sikhathi ngoba sinesifiso engathi ngingahlale kunothando ukuthandwana othandweni lwethu ehla thando lesho mntanami ngifuna ukubhala lesicapha seniyohamba kahle etekisini yeni yothanda ngizwani nokukhuluma wathi umshayeli sala sisi usivale kahle leso sicapha usiphakamisisa kusehlisa sidinge isineke nokubekezela usincenke ingaso siyawa kunjalo-ke nasempilweni nokuhlukumeze kuhlala ubekezele ngoba nokuphuma nakho akukho lula kubuhlungu impilo inzima idinga umncengo eqinisweni akukho lapho singekho khona izinkinga sesibadala-ke thina abanye sesithandana ngezinkinga uthando lube luhle nje lube mnandi ngazo izinkinga sesinokungena othando olulusha nezinkinga zothando oludala uthandani nomunye kodwa ulwa nomunye usahlukana naye ngoba ungene komunye kodwa inhliziyo ibisasisele komunye unokujajiswa lona othandana naye ufise ngathi nalona osahlukana naye ngabona ugcina ungabusazi ukuthi uthandani nalona othandana naye ngokweqiniso umthandana nalona onaye ukuhlabekisa lona osahlukana naye sinokufika othando olulusha sifike nemthwalo yothando oludala maqeda sifuna ukuthandwa kanye nabantwana bethu sifike nabo sesiphimisa sithi umuntu ongayithandi nje ingane yamshuta akathandi mina uqobo lwami uxaye kuthiwa yekuphi lona omusha mhlala engane enziwe othando oludala ey uthando olunganazinkinga solugcina emafilimini wafaka igeli yaphambili udrayiva kodwa akekho ofuna ukwehla ngoba sinokuthanda abantu bethu sibathanda kabuhlungu ngoba sithi sibathanda bona ababhizi basiqhathanisa nabantu esibahlukana nabo sinokuthandana kunezinkinga sincenge siye phambili nezinkinga sizishade ngethemba lokuqeda izinkinga sigcine sidivorce sibalekela zona futhi lezi zinkinga eyi ofuna ukusala kasale manje angasibangela iy'nkinga yathi insizwe France City iphenduke ibheke emuva kumele wazi ukuthi uma ushiye ubudlelwane bakho ngenxa yezinkinga zonke lezo zinkinga uyozithwala uzise ebudlelwaneni bakho obusha uthando olululusha oluqala ngezinkinga zamanga ngoba ulwazi lwakho ngothando nawe selukuphathisa ngamahloni ezinye zezinto ozitholile othandweni nawe awuziqhenyi ngazo uyazenyeza eyi wafakaza unondaba wathi ngiyafisa ukuthi kwaba yimi isisoka lomngami lokuqala ngiyafisa ukuba kwaba yimi wamfundisa uthando lobungane ngoba umngami kimi wafike senezingane eyi kungiphatha kabi ukuthi umkami wakwabeka amathemba akha onke wabeka komunye umuntu wesilisa usefika umkami akasenanhliziyo akasakwazi nokuthemba nokubekezela eyi njalo nje akasakwazi ukuncenga umkami kungiphatha kabi ukuthi umkami wakwanqunela enye indoda ngaphandle kwami ngifisa ukuba ngangikhona ekukhuleni kwakhuze ngangiwumlonda ngimlondele mina ngifisa ukwaba yimi wamthembisa izulu nomhlaba leqiniso ngaphambi kokuba emthembisela amanga ngifisa ngabe kwaba yimi wamqabula lokho kuqala okubuthi umkami ufike kimi uthandiselwazi asathandani manje ngomuzo othandi sesithandana ngolwazi lokuzitshela ukuthi useyazi ukuthi luyini uthando okubuthi nayo ulwazi ngendlela yakhe nami ngilazi ngendlela yami kwazi salifunde ezindaweni ezingafani ulwazi lwethu ngothanda lifani indlela yena akafundiswe ngayo ukuthi kumele athande kanjani akuyona lena mina ngidinga ukuthanda ngwayo okunzima ukuthi akusekho lula ukuthi ngimthanda agculiseke ngoba ngithi ngimthanda niyangiqhathanisa ngalokho ngivumelana nenkulumo yakho mfowethu wachaza waqeda usisethekisini ebhibhidli esho ukuthi ufuna indoda enjani ezomthanda kanjani ephikisa nenkulumo kanondaba kwaphendula salikwazi sathi nilapho wena ukukhuluma ngolwazi hayi ngomuzwa wothando ngoba usuyazi uthando ludingani kuyoba njani mhlazane uthandana nomunye umuntu onolwazi oluhlukile kunolwakho shuthi kobe sekusha ingxabano phakathi kwenu umbujolele othando loludala noxatshiswa umjolo naphambili engekho ojolile izinkinga oba ubhekene nazo othando loludala zikwenza ube nezifundo ezintsha ngothando manje lezo fundo zikwenza umuntu owaziyo ngothando ubona inkinga nalapho ingekho khona inkinga uma usuyazi indlela othando awufani nomuntu ongayazi oyimpumputha akwazi ukulibala osukufundile othandweni eyi bantu abami umthandana nomuntu owaziyo ngothando uhlale phambili ngomqondo ngoba ubonile wafunda lapha ebuya khona akasakuthandi ngomusa ekuthanda ngokwazi uthando zijwayeze ukunika umuzi uzikhulumele ngothando nothi ngolwazi lwakho itekisi lothando leli ngicela ukusala imfulo kwashabalala.